ibyishimo iyi bibazo bitatiriye kwiheba binzengurutse umutima wanjye uzuza ibitwenge nabona gute byose inyibutsa ko uri mana yanjye umutima unyoterwa bwawe nta ruhurwa imitwaro yose ntakira amahoro imbaraga zanjye ziri mu izina ryawe uri wowe niho ndukira byose binyibutsa ko
cyane twambura ushwambagara katwambika imyambaro myiza uri mwiza cyane haleluya iteka utwibukirisha ibitangaza byawe kuri Imana yacu uri mwiza cyane